dajimsafi.com
Taharuki ndani kumefifia, mizozo bala, aibu kulia. Sio kawaida tumesikia, nahodha wa meli eti kukaa nyuma. Oh, hosta imemnyima. Oh, barafu kwenye mtima. Oh, asikilizwi kauli. Oh, na yeni mtu mzima. Kwani wapi na hodha? You are binoda. Chombo kinazama. You are binoda. Chakwenda mrama. You are binoda. Chombo kinazama. You are binoda. Chakwenda mrama. Na siri za ndani kuhadithia, shoga katamani jamvi kakalia. Udugu wa mani tulifikia, hisi ya chomboni mwisho wetu azamia. Oh, kabla ya kupenda bima. Oh, wapenda kwa kilizima. Oh, usiwe mchimba kizima. Oh, ukatumbukia mazima. When you are binoda. Chombo kinazama. You are binoda. Chakwenda mrama. You are binoda. Chombo kinazama. You are binoda.